Sembe enze ya kuchechi mama, sembe sana vini. Sembe nali yolongo soka, sembe sana vini.
Vauze ndevi mawama, vauze ndevi manzuna. Vauze ndevi mawama, vauze ndevi mavina. Ululu imbolu abupuba, ulula ndapafi abupuba. Ulute aito ya abupuba, ifetu angala fi abupuba. Ifisha nisha fya bupuba, angayali la biti ya bupuba. Elo nala safokwe ya bupuba, kusha nange fupuba. Elo fya mba simpo fe fya bupuba. Pamare jomba fya lila fya bupuba. Mukila bunga fya lila fya bupuba. Elo cha lila lelo echa bupuba. Echa bupuba. Echa bupuba. Akusha nene ya pe fya bupuba. Itibene shino chitu fya bupuba.
Sinsi nimbo ili useless, leka nifake mo flow, yeah, ili senseless. Niza rapper bofunta monga mystico, na baogaba ziba chumwana nichi mystico. Na lafi rapper kwa ti mumbote, elo njingi lengo mupaipi mumbote. Noku rapper something of the song, ndipaka ti something like a thong. Nimbo ya upuwa ili besupu, ni disposable ifu ni kasutu. Bati ya menei ya lila mumakomo, zina TAP mwambelako zikomo.
Nimbo upanda zero, yali la makoma na mumseo. Nyimbo yopanda zero, yali la makoma na mumseo. Nyimbo yopanda zero, yali la makoma na mumseo. Nyimbo yopanda zero, yali la makoma na mumseo.
Sembe enze ya kuchechi mama, sembe sana vini. Sembe nali yolongo soka, sembe sana vini.
Vauze ndevi mawama, vauze ndevi manzuna. Vauze ndevi mawama, vauze ndevi mavina.
Ya kapaka mafans, blow me. Ehe, nine daddy shocky. Ngate iwe critic, sorry. I speak broken English, pompy. Matter fact, I am able, chungu. I want a backyard, kulukungu. In fact, let me tell you what it's all about. I have chicks, slaughterhouse. You think I'm done? Let me show you one more. When they show up, I show them my mad 4-4. Those are my friends, it's no beef, no bruh. I wasn't high when I wrote this, sober. I did this cause I was trying to have street buzz. We might even shoot a video. Zikas, you need to look me in my eye. Iris, hey, you boy, you might change your vest like this.
Oh yeah, zindi ziwa pwembe na vavada. My way, oh, ninali lele na wana meseji andi kuila na we. Fumbani, adana remix in my way. Kome vayimba ninalipe, nchazigaleza ninalipe.
Kwa kujumba ya studio kono ndifuna ticha remixi ya nyumbo jeopusa tina jari. Ene iti nyumbo fumbani ati nyumbo jeopusa. It's the king of lemon beer.
Vauze ndevi mawama, vauze ndevi manzuna. Vauze ndevi mawama, vauze ndevi mavina.
Yeah. Good morning, afternoon, evening, ilionze na kumazulu. Drifter, Trex.
Nyimbo, ndiye nyimbo. Mama nyimbo, zonse nyimbo.
Nyimbo,
nyimbo, ndiye nyimbo. Mama nyimbo zonse nyimbo.
Nipa track ndine bad mechanic no spare parts. Nimvega ngati ka pussy hapa nilikat. Voni tana bro we stop that. For sake after loss uni pala. No haircut. Chiwane ni chimba pali ntongo. So ni shichi drift asinga ganize kovina. Bati tika choza wakamba tini vauzende. Bati ya make imu yongo vina. Ine ni wina no nyamula cup. Noti iwe boku mwati ndepe unyamula cup. Lango kamba tini vauzende. Cause we are ballers. So tabacha tanchende.
Vauzende vima wama. Vauzende vima zuna. Vauzende vima wama. Vauzende vama vina.
Nyimbo ya pala zi. Yalila makumela mumsema. Nyimbo ya pala zi. Yalila makumela mumsema.
Adije okay. Kasi magaza bo jamba nyimbo yamene FJ au adije nyimbo yomwe yobwerelefo tomala zina ngulaga shetsa.